En tawdama hande yamde joyi wittere kamintaji sappo e joyi kibaruji modde fulfulde commune Omar Hama janganto do dande studio Kalanko. Nani ko e kibaruji medde haltana hande do laabi jinganoji hakkeji bibbe adama be tawradi hande dum woni nane bi'en boni di der nokkuje to fitinaji tabander dubujinaji didi e sappo e jeetati le Niger. Dina ko dubu jinaaji didi e sappo e jeddi dum on nanan ko fedde de haali nonni ko jitaaki golleji pelle balloje dum woni der ayaru region Tillaberi dum watti tammude yaade to nimbe feroobe tawabe der jipporde tabare bare kerol hedde e mali on nanan ko be kali yewtere meden pindinala hande haltana yerno bowido altinere fu do filla laabi kite hande en kala dum woni do filla cergal der leddi meden Niger dum woni no tawa der laabi kite fina tawa eko jujuwi kori jam hirtema yerno kali ranno mi en der ko kibaruji meden asabe bitido non do der nyame dum woni biro fedde leddi mawde hawjina jinganade hakkeji bibbe Adama be wadi hawrinde mun ewol dereji golle ko hitande dubujinaji didi e sappo e jeetati do hakkeji bibbe Adama be yeru donino kalo do inde fedde de wiri o wi wadi ko boni der ewol dereji din sannidina ko dubujinaji didi e sappo e jeddidum o holli doni o wiide dum woni der nokkuje to fitinaji tawa dum woni region Tillaberi difa e tawa o hali o wiide dum woni hawrinde no wadata ko tawa dum woni bayle jamde wadama heba dum woni fi o bayle wade lewi Hamidu Talibi musanani ko wirayi latu Usmana
premier export sur les droits civils
lawol aranol gonno wada filla halude nyumu e hakke himbe tawabe de region difa Tillaberi kamfu e tawa gande jewama handen rafike joron hakkilu fukkingo tawango der cekantaraje de waddi balle sanne der burna himbe min jamidu ko watta gomnati adi teddirka wallirde tawabe der cekantaraje de gam ferobe dubbe gari jodi der no kuje de torra himbe du wala no buitu dalila dane de min gatti no wodi wada ko watta burna himbe mudde e gada yaha wartaji mabbe der koyirna sogeji dindum gaddanama balla ko watta di gada golle majji no wodiri amma ni no wodi kulle gom e min kedi gade kade
mais pour d'autres encore ça souffre de l'exécution
fedde jenganore hakkebe ji bibbe adama be witende tournon la page hande subako mabbiti hawri ndemu do der nyame hawtade e ko watta pelle jinganoje bibbe adama be de leedi e de leede yasin chapande nay chaka balde joydu ko hawrine de dum woni do filla mbien ko fedde de wonno durwida kanjum woni ko jewtinte no Michael Zodi horejo fedde de wiri hande ternan fujiday Ahmed
depuis qu'on a initié la campagne
il lamin ngadu no sigile duru indirango tournon la page der francire itane dubi ujunaji dit e sappo e nay min kebay wadude hawrina mawna gum fu der duniyaru denne arana majjun ni ko miden gada dum do der ko er nyami go o lewru juillet yaade joy mayu dundu wadi ko pelle leede jeetata gum gari godde du no keda leedi fu fedde mu halan hokka nyumum der hawrina aminde min gadan du filla sigila yarude duru amin godu yeso der dubi garuji eno wade ko duru amin go wadi sembe neddo amin fu holla dabarum beida ban dam fedde fu e dabarum minen du miden godi no min cigili duuji amin do der
leedi par rapport à lutte à venir
nanni bien ko jitaaki golleji pelle balloje der region Tillaberi misali ayaro watti tamude yaade to nimbe feroobe tawabe der jipporde tabare bare dum woni kerol e leedi mali nani ko wobbe der feroobe kali weltare mu endan ko Abdoulaye Ahmad yottide mabbe
before kam projet o dira
balden eto ko projet on dilli min ki torra fu dey jong lamdo yettama gan ibe don gara ibe gaddana min balla alla wallube e balla min minen jettado mer e himbe ayoro fu
irga mer foil kam projet borey
jong en ni ko di puddi wartugo men getti alla men getta projet ji din di horebe ame wonbe no waddana min balla gaaji e galano gada fu burdi dini dermu e gattana men du juude sukabe ame janga keɓa ko jariri lokkol
ndi koye lokkol o ɗo
son kangiri koyte
jonno ko Allah yamiri projet ji ɗin gartani koye mun mine nimɓe feroyɓe min kinno kamɓe duɓe nimɓe amin min balliraɓe e kulle kewɗe heɓa to goɗɗum waɗu ngam min ngala miɗa eele Allah ko waɗuno ɗum fillito
kadiirsibamekatekoyne
nimɓe wuro Gallule Belle yara ko laati leere gooto noon ummiiɗo ñame yahde walam no tawda e saɗorma rafi ndiyam lobban jarteeɗa ɗum ndu rafi saruji kawjiiɗo ƴeewol ndiyam lobban waddi saɗorma o nani ko woɓɓe nder maɓɓe kaali wakkati Hassan Mumini hoƴuno habaruji ɗi
wuro Belle yara tawa kana nder région Motilabiri ndiyam ɗan naforte ɗan ɗan laaɓa no himɓe ɗiɗo ɓe ɓangeere chateau no Mariama Halidu e Habibu Maiga fantini
wallay forage uji amen ɗi no ɓadi ñageeje lotorɗe amen ɗum ndu waɗi diyeele ɗe mbooɗa ɗe bela du seyniide men coodi ndiyam belɗam ba pompiiji ɗin diyeele muɓɓen no luuɓi ɗum ndu ni woni saɗormaaji amen
diyeele pompiiji ɗin no booɗi amma mi annda forage uji ɗin mi annda ñageeje ɗen ngonno bayla ɗen ndu majje naanoyi min ngalani miɗen nana belɗum majje
mamman abdu hoorejo sarusi hawjini e filla ndiyam e laaɓal mum mo département mo Belle yara o fantini no fii garki ndiyam ɗan wontiri
belɗum e laaɓal ndiyam e faɗo mum woni pompiiji ɗin faɗo manngo gon diyeele mum gonno ƴuwa ɗum ndu waɗi ko ɗe bela himɓe du giɗaaɗe faɗo ndiyam famaro gon métreji ɗiɗi na tati noon hemun ndu forage uji ɗin gonno ƴooga ɗum ndu waɗi ko ñageeje ɗen henndu mumen no naata he majji
facilement polluable
no kuɓeeje ɗen goni no mawnira ɗuuɗal himɓe dow no ɓeydo keɓol ndiyam laaɓuɗan no laatoto saɗarma yaago e ɓiɓɓe wuroɓeɓen delle no hanndi fii o moƴƴini ngam hakkeeji ɓiɓɓe aadama dartini no laabi kiite haaliri
nonni mbiyen ladde domande de département Kanthier région mo Zender ɗuuɗal mum fuu no leɗɗe cayle non ko jaajir kamum no waɗa mbiyen métreji ujunaji mane mbiyen métre kareji ujunaji ɗiɗi e keme tati e capanɗe jeetati e goo nde ladde duno ɗon torre sanne no commandant Kamaru Djibo Ibrahima ɗum woni kawjiiɗo domol ladde domande nde wiiri Abou Sarki jewtidiɗo e makko
ko ɓuri waɗude ceyɗe ɗe no majje woni coppol majje huɓɓa kadi ndu durooɓe ɓen no kollaɗe bone no peƴƴaɓe peƴƴol bongol ndenne yahdu yeeso ceyɗe ɗe majjannine ngam kese gon ngala no aawe amma himɓe no tittinkinaade ko watta to ɗe majju misali ko e himɓe no pirte dow nafakka majje iɗe doomeedu pelle balliroje kan he gomnati fuu no ballirami ara aawitaaki goɗɗe fuɗanɗe koye mumen ɗen ndu no kowe ko watta ɗe
mawne
nonni mbiyatno gay ɗiɗi lewru juin bittiɗo woni ko battu ñalande ittanande leyɗe duniyarugo durwididde njaru njaruji e bittinol mum waɗa to hoorejo suudu saria moddakoro on do ɓe aadake wulude ɗum woni guineji njaru njaruji ɗuɗɗi ko ɓe nangi yeru no ɓe kolliri duni hunde ɗen waɗa kenana yeeso hooreɓe ardiɓe hawse on kamɓe laamiɓe wuro e soogeji kawji ɗi filla ndenagu nanni ko Seydou Amadou Harouna hoorejo suudu saria on wi Adamu Oumaru
ɗo min keɓana kulle bonɗe jarteɗe kiloji capanɗe tati e goo e piccol e capanɗe jeenayi e joyi taba bonka jarteka ka kiloji capanɗe jeetati e ɗiɗi tramol ujunaji ɗiɗi e keme jeɗɗi e capanɗe jeenayi e ɗiɗi kiniji indirteɗi flimi trazepan kando keme nayi e capanɗe jeenayi e ɗiɗi diazepan 25 kiniji keme jeetati tesors 5 kiniji keme tati e capanɗiɗi e jeego'o ɗi kan woni kulle bonɗe jarteɗe ɗe juuɗe deka dow mum nder département mo Dokoro fii bonɗo noon yaago e al umma fuu delle no hanndi har ɓangeere hooreɓe e ɓiɓɓe wuroɓe moye fuu wadda balla mum ɗo ko dirwi ditta e mum ko watta hano kaɓɓi nimɓe ɓe ɓe nanngane ngam ɓe jaha ɓe deka junngo dow ɓiɓɓe bonɓe nannoɓe kulle bonɗe ɗe ɗi bulate ko watta min kisina himɓe dow saɗarma ko wawta hewtiɓe dow jarki mum
ɗum ni waɗa kena dow ballaga sarusi kawjiɗo filla yilaru yaade yeeso e darɗe kulle tarifi kamɓe sarusi kawjiɗo filla silma nder leydi Niger ɗum woni hanu mbiyen jeɗɗire ittanande silma leydi Niger ko maɓɓita hannde o ɗo nder ñame ɗum du ngam ñalande noon e ƴeewitaade silmaji ɓiɓɓe leydi Niger no sani magori hoorejo sarusi on famminiri Diallo Mariama kennda jewtidiɗo e makko
yuradi conférence
no wodi joɗa haaleji gaɗoyteɗi, no wodi du kulle ɗe himɓe kollete, no wodi du bindol dewte, no wodi fa hande ko silma. Miɗen giɗi du waɗi didde cukaɓe ummatore tawaɓe nder golle ɗe yoɗa haali. Misali ɗum tuugo du silma ɗum winde dewtere. Neɗɗo fuu eko hiɗi eko wawi. Nden gaɗa mum no wodi ƴamɗe ɗeɓe gaɗante ngam windude tariki maɓɓe. Golle lobbe gaɗaɗe ɗen no cuɓete. Arande majjum ni ko miɗen gaɗa ɗum, miɗen daara du ɗum yaha yeeso, ngam ɗum lawol sengude golle silma e golle jilaki dara kulle tariki, gam kulle ɗiɗi ɗe fuu no tawda illa fil ajal, ɗiɗe
nafadu.
Gam batte ni mbiyen hawrinde dettal banggue hirnange ɗe Afrika waɗore jeɗɗire warone ɗe ɗo nder gallu meɗen Yamey, kollol kulle fina tawa nder Niger sigilama mawde warore nde to hoggo tariki meɗen indi tirango musée national, kamɓe suudu fina tawa ndu leydi France ɗo endam. Yeru dunino biyeteɗo ɗenda ɗum woni Mariama da Silva holliri o holli kulle kewɗe cagnaɗe kamɓe ko feɗa fina tawa ɗum du gam hollude sukaɓe ummatore fina tawa ɗum woni tariki fina tawa leydi meɗen Niger ko attaɓe ɓe joguita keɗu. Mariama da Silva nani ko wi Asuman Shina.
Dans la collection Maridas.
Do sigila indira do collection Maridas. Siriji fere firegi sappo e jenai tawa der sigila o. Der majji kanje jeego o kolla handen. Sili kollaadi di no hollan himbe darja majji ko hokkata fina tawaji meden sembi. Dei der bawde Alla himbe mawbe nyenyube do sanyol keppi sagbungoji mabbe. Delle no handi sukaɓe ummatore ɓe kolleɗi gam ɓe pamana fina tawaji ɗi. Nder leyɗe duniyaru ɓiɗa andi leyɗe kewɗe keɓuɗi jaki yeeso gam ɓe kokki fina tawaji maɓɓe sembe. Delle sukaɓe ummatore ɓe miccintino ko waɗi witti kan kamɓe ndu ɓe keɓa ɓe nafa leydi din yaago yeeso.
Pour mieux servir l'avenir.
Jonka garta e yewtere meɗen pindinol ɗum woni serude ma serede laabi fina tawa e dewtere kiite leydi hawji fillamun ɗo nder Niger. Gorko no wawi serude debbo winda ɗerol hokkude ɗum ko laati juge tabintina ɗum no Maimuna Goze goto famminiri Balkisa Hamidou jewtidiɗo e makko.
Ɗo nder leydi Niger filla serude e serede fina tawa dewtere kiite leydi kan en hawji ɗum. Laabi ɗinni seedi ngam gorko no sera debbo no ƴama cergal. Nani ko goje Maimuna Fantini.
O Niger divorce et répudiation.
Ɗo nder leydi Niger cergal laabi mun no ɗiɗi. Arande ni gorko on kan yofata deeku. Nder laawol golto du debbo on kan ƴamata cergal mum. Gorko on de no yofa deeku de hokki mo ɗerol cergal kiitotoɗo on wala no tefira fuu fonnaɓe kaden. Amma deni gorko o e deeku cukaɓe no tawa caka muɓɓe kiitotoɗo on no wawi ƴewtini daara ko watta ɓe tampata. Deniɗu Allah waɗi debbo on kan yiɗi cergal ngal laabi ɗiɗi goodi. Aranol ngol noddude gorko on yeeso fedde alsilamagal na bien association islamique. Amma deni Allah waɗi gorko on na debbo on jaɓay sey kiite ɗen jaare yeeso cuuɗi kiite kiitotoɓe carɗanaɓe. De ɓe gari to kiitotoɗo on nden o durwa potal heɓo caka maɓɓe. Amma de o yi'i potal heɓatako caka maɓɓe sey o taƴa kiite cergal maɓɓe. De ni kiitotoɗo on yi'i ko dalila mo waɗi debbo o yiɗi seerude wala semme. De ni gorko on no yiɗi deeku kiitotoɗo on no wawi salade seerude ɓe.
Ko deni jonde gorko on he debbo on wawta waɗi ngam ɗume waɗi cergal ngal no taƴe to kiitotoɓe.
De nder dewgal ɗum yettake e jannoje inna e baba faa e piiɗe kiitotoɗo o no wawi taƴugo cergal caka gorko o e deeku. De gorko on no batoraɗo fina tawa diina e dewtere kiite leydi fuu bi'i debbo on no wawi ƴama cergal. Gorko de woppi deeku hitaane faa duuɓi joyi. Amma de ni debbo on ɗum tabbintini ko debbo jeyɗo no. De on yiɗi cergal sey gorko on yonno de no yiɗi 10,000 debbo on yoɓata.
Ɗo won to kibaruji meɗe Fulfulde Tili kirtan to jam hirti. Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum.